Kamala Harris ayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky la kulantay lixmar. Kulankii u dambeeyey waxa uu ahaa bishii Juun ay ku kulmeen dalka Switzerland shir ku saabsanaa nabadda Ukraine. Duulaankii weynaa ee Ruushka ee Ukraine, kaasi oo soo bilaabmay markii maamulka Biden iyo Harris uu hal sano jiray, ayaa qaabeeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Hogaaminta Maraykanka iyo kaalmadiisa ayaa muhiim u ahaa caawinta Ukraine si duulaanka Ruushka ay isaga caabiso, sida ay sheegayso Ivana Klimbush oo xubin ka ah baarlamaanka dalka Ukraine.
However, we also understand that unfortunately some of the kind of dripping policy of delivering weapons to Ukraine.
Waan garanaynaa nasiib darrada siyaasadda tifiq-tifiqda ah ee keenista hubka Ukraine la siinayo si wax loo qabto waa in isbeddel weyni uu yimaadaa, ayay tiri. Waxay sheegtay in taageero labada xisbi ee siyaasadda Maraykanku ay ku midaysan yihiin ay tahay mid muhiim u ah dalka Ukraine, Kievna ay diyaar u tahay inay la shaqayso marba xisbigii guuleysta.
I believe that incredibly important is to start switching from.
Waxaan rumaysanahay inay muhiim aad tahay in siyaasadda laga bedelo, taageero la siiyo Ukraine loona bedelo guul la gaarsiiyo Ukraine, ayay tiri. Maraykanka ayaa ah taageerada koowaad ee Ukraine sida laga soo xigtay macadka Kiel ee dhaqaalaha dunida. Ilaa bilowgii dagaalka, Maraykanku waxa uu bixiyey lacag ka badan 11 bilyan oo dollar. Taageerada maamulka Biden iyo Harris ayaa ah mid taariikhi ah, sida uu sheegaya Michaela David Quick oo siyaasadda falanqeeya.
The greatest failure of Biden administration was actually not seeing that Russia has to be defeated in order.
Guuldarrada ugu weyn ee Biden waa in aanu arkaynin inay ahayd in Ruushka laga adkaado si xasarada dunida loo horjoogsado. Marka isagoo isku dayay inuu ka fogaado in dagaalkii saddexaad ee dunidu uu dhaco, ayuu runtii sameeyey khalado keeni kara dagaal saddexaad oo adduun, ayuu yidhi. Hase yeeshee, Yevgeny ayaa sheegay in taageerada jamhuuriga ee Ukraine ayna ahayn mid sugan. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa kordhiyey walaaca ku saabsan musuqmaasuq la sheegay inuu ka dhex jiro Ukraine, su'aalna geliyey isbahaysiga militariga ee NATO. Yevgeny Hibotsky oo bartay culuumta siyaasadda ayaa sheegay in heerka gargaarku uu muhiim yahay, hase yeeshee ay sidoo kale muhiim tahay in la eego faragelinta Ruushka iyo kaalinta istaraatiijiga ah ee Ukraine.
Ukraine is between the rock and the hard place because the potential.
Ukraine laba dhibaato ayay dhexda kaga jirtaa, maxaa yeelay maamulka Trump waxa uu runtii Ukraine ugu hanjabayaa inuu gargaarka ka goosan doono islamarkaana uu NATO ka bixi doono ama muhiimadda ururkaasi uu yarayn doono, ayuu yidhi. Jamhuuri ama dimuqraadi, kii doonaa doorashada bisha Noveembar ku guuleystee dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo amniga Yurub ayaa sii ahaan doona walwalka ugu weyn ee hogaamiyaha xiga ee dalka Maraykanka.